weyibale mpola gwabonya bonya abaana bamujja busi enkola abaana tebalina musango.
Remember where you got it first. www.djericom.com.